Leave an associate hilo shunduka mwene piga na jiwe fatuma. Mnyamu es na kusumjize unabajituma. Mena roll na ganja kuneba uchona. Sina was mina smoke na fairings za kununa.
Yeah. Wananiona mizumbi. Wanajifanya sawa wao they know me. Kumbe ni uongo
sana penat.
Mnyamwenga na wapija chenga. Wanajona sana spark like that. Wakati pisi zao zinanipenda.
Unyamwezi so kichambi, nyamwezi so kubimba. Nyamwezi ni kulala kila siku na filimba. Nyamwezi so kushinda maskani utaya timba. Nyamwezi kujituma mbele nyuma unajilinda.
Atende kimbonji kufufu mashumi yo baby show me. Uye tunapopu jioni kidoni yo kidoni. Atende kimbonji kufufu mashumi yo baby show me. Uye tunapopu jioni kidoni yo kidoni. Nimekula jumba flani chini, nimetinga brandi. Nashwa biflani karikoto imengare kenya mwezi.
Nashwa biflani imepua kenya mwezi. Nyamwezi unajikuta, nyamwezi changa moto. Nyamwezi utona juta, upendi na watoto. Nyamwezi na msokoto, nyamwezi kama mloko. Nyamwezi choko choko, nyamwezi na kiboko. Nyamwezi na midosho kwa nyamwezi ya kishogo. Nyamwezi kena demu baru na pigia watoto.
Atende kimbonji kufufu mashumi yo baby show me. Uye tunapopu jioni kidoni yo kidoni. Atende kimbonji kufufu mashumi yo baby show me. Uye tunapopu jioni kidoni yo kidoni.